nomfundo ngiyakubingelela. Usawona wamuzibelane nomfundo ngiyakubingelela. Usawona wamuzibelane nomfundo ngiyakubingelela. Nomfundo, nomfundo, ngiyakubingelela. Nomfundo, nomfundo, ngiyakubingelela vuma phela. Angizile, angizile ngokuwe, ngiyakubingelela. Angizile, angizile ngokuwe, ngiyakubingelela vuma phela. Tono no 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 muhle, tono no 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 muhle, ngiyakubingelela. Tono no 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 muhle, tono no 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 muhle, ngiyakubingelela. Yalena naleni ntombi sibalukulo muhle, ngiyakubingelela vuma phela. Yayalena naleni ntombi sibalukulo muhle, ngiyakubingelela vuma phela. Tono no 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 muhle, tono no 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 muhle, ngiyakubingelela vuma phela. Tono no 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 muhle, tono no 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 muhle, ngiyakubingelela vuma phela.
Nomfundo, nomfundo, ngiyakubingelela.